tuko chonjo kabisa. Tuasituletee mambo kidogo kidogo hapa na kudanganya watu kwa mitandao. Kwenda kabisa. Na nimesema mara mingi tuheshimiane. Tuheshimiane, ukileta taka tuvurugane tutavurugana, lakini tuheshimiane. And we know what we are doing. Si ati tuko na uoga na tujakuja hapa kupangia mtu fulani. We've come here because we know we have an agenda ya maendeleo ya Meru County. So wale watatutisha watavute watu wengine wakutisha. To support William Ruto, rais wetu. Tusimame na yeye. Tumsaidie kazi ili atimize ahadi zake. Mungetaka rais azuru Meru County. Development program ya siku mbili tatu. Kama vile anazuru mahali ile ingine. Tuongee na yeye na hata jioni alale huko kwetu. Tuongee na yeye, tumwambie ile mambo tunataka. Navu watu wengine wanatuambia tuachane na yeye. Ati kuna serikali ingine inatengenezwa, itakuja after 3 years. So tukiwa wajinga tujione hapo kwetu ati tunaweza vuruga, the rest of Kenya will move. Na tutaachwa inje. Oh, unataka tuingia opposition? Uliza Kiraitu Murungi, alikaa opposition 10 years. That 10 years was like 100 years. Afadhali ukae nyuma huko kwa serikali, ukae huko nyuma, kuliko kukaa mbele kwa opposition.